Ekitongole ekyebigezo Uganda National Examinations Board UNEB kifulumizza ebyava mu bigezo bya siniya eyookuna eby'omwaka oguwedde ebyakolebwa abayizi 1,312,163 mu bifo 13,975. Ssaabawandiisi wa UNEB Daniel Dongno Crutch agambye nti abayizi abaakola ebigezo beeyongeddeko ebitundu 2 n'obutundutundu 2 ku buli 10 omwaka oguwedde bw'ogeraageranya n'omwaka 2024 abaali 1,305,417. Abayizi abawala be baasinga abalenzi obungi nga baali 5,200 n'obutundutundu 7 ku buli 10 ate abalenzi ne babeera 5,700 n'obutundu 3 ku buli 10. Ku bayizi abeewandiisa okukola ebigezo 12,214 be bataalabikako wabula ng'Odongo agamba nti bataakola bigezo bagenda bakendeera buli mwaka. Abayizi abawala bakoze bulungi Olungereza n'eddiini Christian Religious Education ate bannaabwe abalenzi ne bakola bulungi masomo amala okuli History and Political Education, Geography, Mathematics, Agriculture, Physics, Chemistry ne Biology. Ebyonga biri bityo, Central Olukiiko olufuga ekitongole ky'ebigezo UNEB, Professor Celestino Obua ategeeza nti okunoonyereza kwe bakoze kwoleka nti ennambika y'ebisomesebwa empya ekyusizza ensoma y'abayizi masomero ga siniya ku ddaala erya O-level. Mu kufulumya ebyava mu bigezo by'abayizi aba siniya eyookuna omwaka oguwedde, Professor Obua yagattiddwako ssaabawandiisi wa UNEB Daniel Dongo ategeeza nti okunoonyereza kuno kwetabyemu abaddukanya amasomero abasomesa ku ssaabayizi mu masomero 17 mulimu. Odongo agamba nti okunoonyereza kuzudde nti ennambika y'ebisomesebwa eno yakuyamba Uganda okufulumya abayizi abasobola okubaako bye bakola kiyambe eggwanga okutuuka mu luse lwago agali yadde yadde mu byenfuna. Okunoonyereza kulaga nti abayizi mu nsoma eno balowooza bayiya n'okutetenkanya ate bawulizikanya bulungi n'abasomesa kw'ossa ne bayizi bannaabwe kw'ossa okunogera ebizibu eby'enjawulo eddagala. Wabula waliwo emiwaatwa egizuuliddwa mu nsoma eno okuli amasomero butaba na bitabo bimala kw'ossa intaneti, omwendo gw'abayizi omunene bw'ogeraageranya n'abasomesa abatono be balina, ensimbi ezeetaagisa mu nsoma eno olw'okugula ebyetaagisa, obudde obutamala obuweebwa abayizi okukola okunoonyereza, obutali bwesigwa eri amasomero agamu agawaayo obubonero obutali butuufu mu UNEB mu bijja bisomesebwa abayizi nga tebannakola bigezo ebyakamalirizo. Kati UNEB egamba nti egenda kwongera amaanyi mu kulondoola amasomero mu ggwanga lyonna okukakasa nti amasomero gagoberera ebiragiro bya UNEB ku byetaagisa mu nsoma empya.